thansa izo kahle zonke izinkinga ziyahamba woza nawe ungesabi dansa ngenhliziyo yakho jinga Tell it.